Awusathukusuka kancane ngoba manje sengenamahasma abaphathi bendawo spend abadlali abaphathi bendawo spend abadlali awesisi suka kancane abaphathi bendawo baspan awesisi suka kancane abaphathi bendawo baspan awesisi suka kancane abaphathi bendawo baspan Wesisi suka kancane abaphathi bendawo baspan sekuspendwa imali kajingjing zaka history kibisa madoda ingani kodwa zaphela umalimali sekuspendwa imali kajingjing zaka history kibisa madoda ingani kodwa zaphela umalimali sekuspendwa imali kajingjing zaka history kibisa madoda ingani kodwa zaphela umalimali Sego spendwa imali Kachinjing zaga istera Kibisa matota inkani Koto kapelu mali mali Owe sisi Owe sisi Owe sisi Awusathukusuka kancane ngoba manje sengenamahasma abaphathi bendawo spend abadlali abaphathi bendawo spend abadlali awesisi awesisi Sigo spendo a imali Kachin-ching zaga histeria